kunifikisha baby kwenye kilele cha mapenzi na panapea napea sope dhamana wezi wanakungopea kungopewa ja
waja
ya tusipendane
waja
wanakushawishi na mane
waja
wanakaa chizi kichwani
waja
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 ya tusipendane
waja
wanakushawishi na mane
waja
wanakaa chizi kichwani Niguse baby Isia zangu ma Umeni viviti Niguse baby Isia zangu ma Umeni viviti
Touch me,
Wanivuruga na unomo Na unomo Nipeleke, nipeleke show momo Tajichanga nikupose mdomdo Jina langu lianzisha geuko uwa Umetosha, umetosha, we no special for me Kitu tisa, ila kumi ujichunge
Waja,
ya utusipendane Wanakushawishi na mane Wanakaa uchizi kichwane
Waja,
waja, ya utusipendane Wanakushawishi na mane Wanakaa uchizi kichwane Niguse baby Isia zangu ma Umeni viviti Niguse baby Isia zangu ma Umeni viviti
Touch me, touch me
Niguse baby Isia zangu ma Umeni viviti Isia zangu ma Umeni viviti
Touch me, touch me